X2 Productions, Samzi Doe. Turn up the headphones, bro. Villina fa, Villina fa, Villina fa, Villina fa. Dina T, Floki Jones, young boss nigga. Let me show you how I be killing these niggas. Yeah. Top of the I see you. Villina fa, Villina fa. Woo. Villina fa, Villina fa. Villina fa, Villina fa. Villina fa.
Tunafanya vile inafaa. Maeta tuwe idha. Bada sisi tunanga. Datwezi fanana. Datwezi fanana. Datwezi fanana. Datwezi fanana. Tunafanya vile inafaa. Maeta tuwe idha. Bada sisi tunanga. Datwezi fanana. Datwezi fanana. Datwezi fanana.
Datwezi fanana. Bro, busy fan. Mina ball na madiga flamsy. Pop in the game, I leave it mess. I'm not more far, come on, mess. Yeah, chill. I be laughing at you. I be balling the way I like. My fans with the damn, you are nice. Mina blow me, mina attacker. Ma kanti, misha apata. Kizundesha, mina saka. Ma rapi, mecha karata. Leo, hi, mina kanyanga. Kali, mina kufunye matanga. Mina fan of you, fan. It's your boy, Floki Jones, nigga. Check it. Panda, panda, vile inafa, vile, 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 vile inafa, cheke, cheke, vile, vile, inafa.
Tunafanya vile inafa, maeta tuwe idha, bada sisi tunanga, datwezi fanana, datwezi fanana, datwezi fanana, datwezi fanana. Tunafanya vile inafa, maeta tuwe idha, bada sisi tunanga. Datwezi fanana, datwezi fanana, datwezi fanana,
bro twezi fanana, bro twezi fanana. Vile fandom you fire, mine kwa mnikaza naka mbandana. Uwezi shika mina kuanga rana, vile inafa, bado nanga. Hatuko ita, weni bala, ligeta ukogi fao, mister remembao. Na wama blow inakuwama keyo, kile time mina chora mister, wanchora giza. Kinye mleda mina malizia, napika mafisto mpanangamia. Kwa mangomo wanachoma picha, kwa mademo wanachoma picha. Wananigoya jimi watisha, huh? Mi watisha, wananigoya jimi watisha. Vile nafa, vile nafa, vile nafa, vile nafa, vile nafa, vile nafa, alright. Vile nafa, huh?
Tunafanya vile inafa, maeta tuwe idha, bada sisi tunanga, datwezi fanana, datwezi fanana, datwezi fanana.
Ntakupala ana, ntakupala ana. You gotta know it's a boy, Floki Jones, nigga. I be killing them, nigga. Dobata ICU, Dina Team, Young Boss, nigga.